Yakobo ntabwo yizeye Imana yuko azabona uwo murage yari yarasezeranyijwe. Ahubwo ashaka uko ashoboye kose kugira ngo abivane kuri mwene se. Ubwo murabona ibyo ngibyo byishimishije Imana? Ngaho rero nimutege amatwi twumve uko biri bugende.
Ngaho tujye ku gishushanyo cya kabiri. Isaka yamaze gusaza cyane ndetse ageze mu gihe cyo guhuma. Umunsi umwe abwira imfura ye ati, genda ujye guhiga unshakire inyama. Ati, numara kuzizana uziteke mu buryo mbishaka unzanire. Ati, ubwo nimara gufungura, ubwo nibwo nzakubwira ibyanjye byose ukanzungura, ntari nava muri iyi si. Nuko umugore we Rebeka abyumvise, abwira umuhungu we w'inkoramutima Yakobo ati, genda ushake ihene ebyiri nini. Nuko umugore Rebeka ateka izo nyama uburyo bwose nk'uko umugabo yabyifuzaga. Nuko abwira Yakobo ati, enda shyira so afungure. Nuko Rebeka agira umuhungu inama ati, nushyira so ifunguro araza kubona ko ari umuhungu w'inkoramutima Esawu. Nuko Yakobo abwira nyina ati, ariko se mwene data, kwa afite ibyoya byinshi ku mubiri, njye nkaba mfite umubiri utariho ubwoya, ntaho data ntari bumenye uwo ndiwe. Nuko Yakobo abaza nyina ati, se ubwo data nankora agasanga ntari Esawu, aho biragenda bite? Ati, ubwo rero data namara kumenya ko nshaka kwihindura kwiyita Esawu, aho kugira ngo ampe imigisha, ahubwo aramvuma. Ariko kandi Rebeka ibyo byose yari abizi kandi abifitiye imigambi. Nuko Rebeka afata imyambaro myiza y'umuhungu we Esawu ayambika Yakobo, ndetse afata n'uruhu arumwambika ku maboko no mu ijosi. Muri ubu buryo rero, ubwo yose amufataho, yagiye kumenya yuko ari Esawu atari Yakobo. Nuko Rebeka abwira umuhungu we Yakobo ati, ngaho shyira so ifunguro. Nuko Yakobo ashyira se ifunguro. Mwibuke rero yuko Isaka yari akuze cyane, ndetse amaze kurindagira atakirora neza. Nuko Isaka abaza umuhungu we Yakobo ati, urinde? Nuko rero Yakobo arabeshya, aravuga ati, ndi umuhungu wawe, umwana wawe Esawu. Ati, ngaho data afungura, maze rero umpe umugisha. Nuko Isaka arabikora. Hatari hashira umwanya munini, Esawu ava guhiga. Nuko ateka inyama neza cyane izo yari yazanye, ashyira se kugira ngo afungure. Nuko Isaka aramubaza ati, wowe se urinde? Nuko Esawu aramusubiza ati, ni njyewe mwana we w'imfura Esawu. Nuko Isaka aratitira cyane ahinda umushyitsi, kubera yuko yari yamenye yuko yabeshywe. Nuko Isaka ahinda umushyitsi abwira umuhungu we ati, rero nta migisha nsigaranye, mwene so yayijyanye. Isawu arababara ararakara cyane, ndetse ashaka imigambi yo kugira ngo yake mwene se ubuzima. Nuko Rebeka abwira umuhungu we Yakobo ati, gerageza uhunge mwene se atakwica, ujye kwa musaza wanjye Rawubeni. Nuko Yakobo aritegura atangira urugendo aragenda. Ijoro rya mbere Yakobo aryamye ararota. Nuko mu biroto bye abona urwego rurerure rwavaga ku isi ndetse rugakora ku ijuru. Kuri urwo rwego abona abamarayika b'Imana bamanuka bazamuka. Nuko hejuru ku rwego abona umugabo, uwo mugabo avugana nawe. Nuko uwo mugabo abwira Yakobo ati, ni njyewe Mana yawe ya so na sogokuru wawe. Nuko Imana ibwira Yakobo ati, aha ngaha uryamye niho hazaba umurage wawe ndetse nawe gukomokaho. Nuko Uwiteka abwira Yakobo ati, nzaha umugisha amahanga yose nyuze muri wowe n'abagukomokaho. Uwiteka aramubwira ati, nzabana nawe aho uzaba uri hose. Ngaho rero bene data, tujye ku gishushanyo cya gatatu. Byatwaye Yakobo igihe kirekire kugira ngo agere kwa nyirarume. Agezeyo, nyirarume yaramwakiriye by'ikirenga. Rawubeni yari afite abakobwa babiri, umwe akitwa Leya, undi akitwa Rakeli. Leya niwe wari mukuru, ariko Rakeli yari mwiza cyane, ariwe Yakobo akunda. Yakobo yashakaga Rakeli kugira ngo ari umubere umufasha, ariko kandi ahabwa imyaka 7 kugira ngo abikorere. Hashize imyaka 7, Rawubeni ategura ubukwe bw'ikirenga. Nuko nyuma y'ubukwe, Rawubeni atwara umukobwa we mukuru Leya amushyira mu ihema rya Yakobo aho kugira ngo ashyiremo Rakeli. Yakobo ntiyigeze abimenya ijoro ryose, yabimenye mu gitondo ko uwo bararanye atari Rakeli ahubwo ari Leya. Byababaje Yakobo cyane kubera yuko nyirarume yari yamubeshye. Ariko nyirarume aramusobanurira ati, ntabwo umukobwa mukuru ashobora kuguma umuhungu muto ari ubanza gushyingirwa. Kugira ngo rero nyirarume bitunganye, aramubwira ati, niba wifuza Rakeli atugomba kongera ugakora indi myaka 7, nyuma y'iyo myaka 14 ugatwara Rakeli.